yande joyno wittodi e minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Nder koye kibaruji men no himɓe bawta darade gandur wida caɗale tawaɗe nder durgol ka woni haala ka hokki sembe nder batu joɗa kalen ka horeɓe kawji ɓe filla joɗɗingo jonde jam. Département Bilma région Agadez gaɗoɓe lamɗan no tawra e saɗarmaji maire commune on hokki fama. Yewtere men pindinol hande nder région Tillaby Rafidiéna ko waddi caɗale jaaki rewɓe lokotorore gam hoɗugo safareji ko wattol dawre caka ɓey mum. Nder pottal gal ministri ɓe gaɗi 23 lewru septembre ɓe gaddi filla dimma bonon daji ɗi dungu hitane hikkade waddi nanga 13 lewru septembre nonni himɓe capanɗe jeɗɗo kamɓe himɓe 1970 kambi en ni diyan ɗan hano ñaami nonni e fa hankasen ɓaale jon en ɓaale nonni 2006 o kamfi o memi gaɗa mu do no waɗa hano himɓe hano cuuɗi mu'en caami no gaɗa cuuɗi 2015 nonni gaɗa mu do dini ƴewama kerol himɓe naabi enni dimma himɓe ɓe biye diyan ɗan ñaami no waɗa himɓe 2002 nonni habaru oɗo ƴuwana to Sahel Dimash nonni andinorde wurtini hande 24 lewru septembre. Nder Niger ni hano demoɓe no woni no domi barke dungu fa keɓa keɓto lobbol nonni no wodi no kuje gondo to himɓe godi hano sakulla yoro nonni nde wawta waddi saɗarma dow ko handi heɓte nonni farfilla demal gal. Salami Isufu horejo kawjiɗo e filla awatirɗi nonni ina ram nonni hokki fama dow iri yoroji goduɗi nonni e saɗarmaji ko wawta waddi.
Yoroji iri tati woodi, de yoroji ɓurɗi bonɗe ɗiɗi woodi. Kan woni hakkunde ndungu e hantode muɗum. Fuudu ley wakkati hakkunde ndungu on ɓuri. Se en koƴi awatirdi nder hakkunde ndungu ɗi woni e mangu, wakkati mum du nde yoro waɗi torra mawɗo no, ngam feyi nde ndiyam toɓoyi kadin a tawan ɗom ka wari awatirdi nde. Fuudu se yoro ngon waɗi ko atta jeɗɗije tati ma nayi ɓuri bonte. Yoro hantode ndungu onto nden awatirdi ndin fuɗɗata rimude, ndenne so yoro waɗi hunde ko gasi hettatake. Yoro hakkunde ndungu e hantode muɗum ley wakkatiji ɗi kalanmi on ɗi waɗana awatirde fay seeɗa nokku gonno hetta ko gasi gere du fay goto woni hettata.
Horeɓe kawjiɓe filla joɗɗingo jonde jam waɗi kawral mum 17 lewru septembre mawna wittine ngam barke batu kirsale gaɗago nonni ingal batugu joɗa kalen waɗama ɗum ɗo ko ɓe tuugi dow mum ɓe kalana dow noyi himɓe bawta darade durwida e caɗale tawaɗe nder durgol. Nder lawol gotol golni général Mahamadou Abu Tarka horejo fedde de o holli no filla durgol wontiri wakkati Rafidiénako nonni nani yewtere natne caka makko e jaadi min talata Abdou Bahar.
Au Niger, la situation sécuritaire est relativement.
Do leydi Niger ni filla rafike joron hakkilu fukkingo de en dari bayla mawko gon waday der mo ko woni no hulgina himbe sanne kandi woni rafike joron hakkilu fukkingo wongo no wada sembe do keri takko leydi Niger e leede eto bonon daji gonadi no gade leydi meden fu yasi himbe yoyta gara de bonini du sey cioddo der ko woni no wadda rafike joron hakkilu fukkingo no tawa der leede takkiide leydi Niger de du do limte filla jurdude ɗe endan ɗum du saabi ko minen miɗen ƴewtino wakkati fuu saɗormaji tewteɗi caka duroɓe e remoɓe min keɓanaɗi mo sola ngam durgol e demal kan en gondi gotel waɗatako legel to wala.
Département Bilma farsoɓɓirde Agadez no tawa mbi en ni hano wuro noon ko golle lanɗan no waɗi kulle noon ko nannata jawdi nder wuro gon no horeɓen pantini nde iɓe tawra saɗarmaji nder filla golle maɓɓe ɗe ko gaɗol lanɗan. Maire wuro gon o watti daane ko wattani mosolo heɓo noon ni abari Cheikou Maina maire mo Bilma o fantini jaadi min Anise Karim.
kidi bilma a an
neddo fu wi bilma na watan e hore mun ko nokku lamda no wodi du lamda lobban watte to gadol mun tan bibbe wuro bilma mburtori ardi be kominuji lomto dirbe wala motefai pelle balobe ko attabe dun sembin dini e gadol lamdan dam amma fawarde handen dum hebaaki gan sadorma mawdo woni sonnugol majjam lube amin den tawa kena hordore der nokkure tasker dun du tenera wonno bonna laabi tokkirte didim loreji cooperative ngadama na e tampa den min bi ko sabi ko min gatta jamde yaade to gomnanti niger yeruno won sodira ngure sonnira e koyirnda ni dum e wadi ko sodata lamdan dan sonnira da e koyirnda heba wadobe gollangal naforo e mudum nane dan yaare der nokkuje to murad majjam woda
to de manda asel
komin jinjimi der region difa no tawra sadarma farfilla rafi hite kuran nonni sadarma gwadudo dubi e dubi nonni tadol hite kurange e ko nandini nonni bibbe uruben kokki jadimin haru amadu fama domu
masalan wuta wannan
fitale kuran illundu na de sappo didi warde joni min ngodi dum gouvernement wadi keri bawdu mun fusko hokki min do wadi moteruji jeddi yaade jetati dum fuddu konna ni hadayi tadale kuran o endan no heddi joni wadi jeddi jetati yaade nay ni endan ko min gala kuran o endan fe seeda gomnanti tewtani ndara wadda moteru worre na moteru didi lati goddi sembe sanne dido ka golle mun gala no gadda sabu wiama gollo mawdo jo andal mun nijeleke kam woni wala no golde e majji jonko sagiti be gaddi moteru gonko be ittoto endan gure ngar gadam o mbawdo golla mun sanneno kana woni kankudo kondan ko lebbi nay yaade joydi endan fuddun darake hande
sidda sega motololi sun fara bullo wa
notre attente c'est
komen giddi woni der ko boyata ingingi mi waddanama group bawdo hokki huberde endan hite he jorngi company CNPC kamen giddi waddaname group o enda kaden du boggi hite kuran podo e agadem gadde ingingi mi are ingurti e region dif
agadem
Prefe gingimi ngada boitali ki pipe uruwa piangadi o adi nipe adi nonu ko o yotina lila lmape gal to handupe yotini. O andini do ko golope nyenyupe ko kampani nijelek nonu garantiewa satarama arano on nonu ngom mosola hepe. Undo nanifama ka Adam Mbello prefe gingimi o fantini jadimin Haru Amadu.
Babu wuta ko Adam.
Ko yite lantarki wala dun suli mo enon fu min nani boytali modo min kebi de rangol wodi du min jarangol to hanbe halanede fu de do yaade hakkunde balde joy ganno wodi gollobe mawbe do fi hite lantarki bi woybe nyame warde ibe ken e mojinol ken ani groupo hite kuran goto on ummina ma ƴewede ko watto lereji didi hande dubbe ƴewam sako mo wawi yottade fa der yamde go den groupo gon beydi titte e makko di lato didi jango be mojino groupo tatap on golitirdu ngadama eden andi du no fi mojinol wontiri den en gatton tinare minen mon fu ƴewde noy fondi tirte de be tabin tinoy dum mojinama kay wodi sanne den wodi ko tafete du tafe
chartobe be fedde imowa be gadi portal mabbe wagadugo nonni leydi Burkina Faso portal mabbe mangal inditirangal congres nonni nogay e go yaade nogay e tati lewru septembre duma gonden dermu chartobe leydi Niger ni be jeyito portal mangal gal sokkabe ummatore chartobe nonni be tuugi ndo filla laabi kite e durwidigo e jainari nani famaka horejo fedde chartobe ummatore imowa nonni fantini maître Fred Moulul Boudal nonni o hokki jadimin Moktar Hamadou
La première édition se tenait à Lomé.
Batu hawrin anin de arande wada kanato en Lomé le 2 octobre 2019 battila bo du waran wadam de wagadugu ko min koji do mu woni do fi sariya kanyu en jeynari tawa hawrinde jingonobe himbe le sariya biete avocat en be imo wa ka en du konda hawrin men don wada latindu konda min woni horejo mum dum wadi dubbe dubbe ni enda e do hala hala jeynari nokkuje fu wodi do wala fu to hisi jeynari di enda ka sennan du himbe heppi hebande dum fu lawol mosal burtorgol dum sabe minen jingonoɓe yimɓe le séria ɓe kañum e sarɗoɓe ɓene ɓe mbi ɗum yoni minen dukonna min kaala haala majjum ɗum min darata min keɓna ɗum laawol mbortorgol mbaɗa kanani dow ardagal hoorejo leydi Burkina Faso Roch Marc Kaboré non noon du faware joni ndu min jii jeynaɗo ndi ɓeɓe cappo wiide aɗa sarɗoɓeɓe kañum ɗum ɓuuri hewurde to min mbi ɗo dukonna min jooɗo min daara noyi waɗi kono wiye haɗa séria ɗo endan ɗum ɓuuri ɗudde
Durwida gambayle maral e gurna himɓe leydi Mali heɓo ka woni andinore de international Crisis Group andini noga ego lewru septembre Jean Hervé Zezekel noni o holli ko deni horeɓe laamu kalifa leydi Mali gaɗi tittinkinako fu musulno heɗe no heɓte dow ko ƴewata filla hano cuɓa ko watte hitane duuɓi ona ɗiɗi e nogay e ɗiɗi nani fama ka o hokki jaadimi Moctar Hammadou e cellalol
à la chute de Boubacar Keïta
jippagol Boubacar Keïta e la Mali milanoma yala ɗum heɓanno bayle lobbe ko waɗi ko ɗum martin woni hono jippagol laamugol endam wala fuu ko waddi bayle e ley leydi Mali ndi endam saabu leydi no latindu kasen ɓooyino wondi e torraji gam ɓe milino ni hono laamu kalifa ngu enda ni joƴƴinanno ni hono laabi ko watta ko leydi ndi endam moƴƴa to himɓe leydi Mali ɓe endam koɓe domuno e laamu ngu endam ɓe mataye hunde fuu ɗum waɗi ɓalle mabɓe hen caggal mudu fooɗu fooɗu no woni hakkude wamɓe no jogi laamu kalifa ngu kañum e ɓiɓɓe wuroɓe kañum e soogeji fou
civil d'une part puis les militaires d'autre part
yewtere men pindinol hannde min kaltana dow filla rewɓe ɓe région Tillaberi no tawra nder saɗaramaji rafi denako e filla hano tefol ɓalli cellal ɓalli maɓɓe noonni hara ɓangeere hano safareji ko gattol dawre caka ɓeygo e ɓeygo noonni ko watta mosol heɓo hooreɓe hawtade e rewɓe pamanɓe e gattol dawre caka ɓeygo e ɓeygo noonni ɓe joɗɗini siri gon noonni ɗum ɗo nani ko fama ko Habibou Garba waddi
e nder nokkuji goɗo nder leydi Niger Allah e rafi ndena ko heewi to en nan kañum e rafi cellal ngal ko wari ɓeyditi waɗi himɓe ujunaji e ujunaji dilli e nokkuji mumen to joɗino ton en nan ɗum ndu kondani ɓe keeɓi saɗarmaji sanne yehugol loctoro fu rewɓe kañum sukalo pamaro yerno hoorejo loctorore mawde wonde to en nan walam on enda haaliri o wi ko duɓinaɗi e nogayi le wuuro walam ɗo en nan ndeng ko watto rewɓe kem tato e capanɗe joyo kay gon ko warta loctorore lewru fuu ƴewtinade filla ɓeygu muɗum lewru août warde septembre duɓinaɗe noga e goɗɗum enda ɓuura hiɓe capanɗe jeetoton ko heɓete nder lewru fou docteur Hamma Sunna kawoni hoorejo loctorore walam nde en
ya deux heures ou vraiment
ne woodi wakkati mo rewɓe mbawta ummade yaaha loctorore torkoji kam en naati nokku mooteji jon ɗum waɗi koyeɓe gollitira e courant ngal e jiiɗe am du bayle no waɗa harto nawtortoɓe ɗum ɓe e ɓuytude saɗormaji rewɓe ɓe ɓattaki loctoroje
kamɓe rewɓe endan jomɓe kokkama kure ko wawi wattude dawre hakkude ɓeygu e ɓeygu kure ɗe du kondan ɓe ekkitama noyi wonno ɗe tufirte e mabɓe kamɓe e koye mabɓe kure ɗe du wallanɓe jomum to hooƴa reedu ndu anni yaaki wakkati worɓe janamɓe yanto e mabɓe tindinoɓe joƴƴinaɓe e guure ɓe endan ɓe mbi ley himɓe dilluɓe ansor sukaɓe rewɓe ɗiɗon worɓe jani e mumen toɓe berna ɗon endan ɗe lewru me ƴaɓɓinu ndu
comprima kinino kam
no kinijo noon ko nimɓe jarta kankay neɗɗo no wawi yeggitinde ɗo amma kural ngal nde jomum waɗi ɗum hakkillo mum ummata ko kadendam woɗi du ɓe mbawta yaade loctoroje ley alama mo ɓe tawa nder mum ɗum saabi koɓe gaɗana tindinol e ekkitede noɓe mbawi tufirde koye mabɓe ko ɓoyoy ɗum worɓe go jani e sukaɓe rewɓe fotondiri e tindinol ngol nden ɓe mbi ɓe tufe ndenne hunde wawaden
korayno
ton filinge du nder région Tillaberi goto endan ɓe janggini rewɓe hewɓe toɓe jaggita wakkati ɗeɓe kokkete ɓe jaɓe garta dow filla moƴƴingol ɓeygu mabɓe
akoy en kay
no wodi kaƴe sappo e tati ɗe o limirta gueƴƴiji sappo e tati gueƴƴire fuu omo huubo woyre hantore nden endan de waɗi omo famade coɗɗaki loctorore makko waɗi de loctorore no woɗɗi neɗɗo wowta no yeehi ɗum amma nde aɗa wodi ɗum sa jaaha gollaneɗa coɗoɗa wuuro gaɗa golle ma
kenesina koma guirachi ay kinshi
kamɓe rewɓe ɓen ɓe paami sanne dow filla moƴƴintingol ɓeygu tawaɓe ley nokkuje tawɗaɗo e rafi ndenagu naati e gollal ngal endan fa woɗi
ɗo min darnata habaruji min e fulfulde sai jaɓitoɗon batto joɗa kalen ko Fati Zakari waɗata gaɗa habaruji ɗin
hawa ina kwana lahiya laurikiya wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar 325 da layin Airtel Niger
Masha Allah akan layin Airtel
a ko ina a fadin kasar Niger
warai kuwa ki danna lambar 325 bisa kan wayar ki kawai zaki saurare ko saki saurare a koda yaushe labaru rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya
gaskiya abun yana da muhimmanci
ba shikenan ba kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar 325
samun cikakkun labaru sai akan 325 tare da Airtel Niger